kino shihidya no hino Abantu bamwe bahakana imana Bavuga yuko imana itabaho Oh, oh, oh baribesha Reka mbibariza kabazo gatoya Muhera he muvuga ko imana itariho Uwo mugabo ufite muhumeka Ninde wawubahaye Mugicukura rya mugasinzira Hariya ni mu gicucu cy'urupfu Bishoboka yuko waryama Ukagendanira ko Nyamara by'ukuri muzima Ibyo wabisobanura ute Uri Mana Kandi uzahora w'ibihe byose Abaguhakana simbita yeho Icyo nzi nuko uri Mana Mu makuba menshi uri Mana Mu byishimo byinshi uri Mana Nawe gusimbura mwami w'abami ni wowe ukwiriye Uri Mana Kandi uzahora w'ibihe byose Abaguhakana simbita yeho Icyo nzi nuko uri Mana Mu makuba menshi uri Mana Mutishimo byinshi uri Mana Nawe gusimbura mwami w'abami ni wowe ukwiriye Seza ture mchisa Oh, uri Mana Urakomeye ni wawe washizeho Ifatiro zisi urazikomeza Utandukanya amazi n'ubutaka kubw'imbaraga zawe Ndagukunda muremyi wa byose Tutari kumenye sinashobora Uri Mana ishobora byose ntakunanira Uretse gukora ikibi gusa nibyo byakunaniye Uri Mana Kandi uzahora w'ibihe byose Abaguhakana simbita yeho Icyo nzi nuko uri Mana Mu makuba menshi uri Mana Mu byishimo byinshi uri Mana Nawe gusimbura mwami w'abami ni wowe ukwiriye Uri Mana Kandi uzahora w'ibihe byose Abaguhakana simbita yeho Icyo nzi nuko uri Mana Mu makuba menshi uri Mana Mu byishimo byinshi uri Mana Nawe gusimbura mwami w'abami ni wowe ukwiriye Sinzaceceka Sinzaceceka Mama zishimwe ndiyamamagaye Sinzaceceka Sinzaceceka Nzakuvuga hose N'abandi bamenye kuri Mana Sinzaceceka Sinzaceceka Mama zishimwe ndiyamamagaye Sinzaceceka Sinzaceceka Nzakuvuga hose N'abandi bamenye kuri Mana